Arabadon dunia kile atomba ka kenya ko bulufara ye uka wirika mimbe la seluke dunia ma bana jugu fanga ma u blalula ka kenyane ngonka ku lezum bana ne abe wire ku variole du singe ne do ko ma ko mpox na zarakana charluye farafina gunka ne barkai kurbala jateula ayira la ka foko bana ni yira mo ba bisabani segi ne kema segi ni bi woron duru nyo na la farafina jamana tan ani woro konna la kabini janvier kalu damne watu la samba fla ani mugani flala akera mo bakili ani kema segini biduru ni woro sata e kaba ka kenya salon ta jate uma banani jate u yelena ni telia baye kasifo kemedo ya keme ani bi woro ma kabini samba fla ani mugani nani sandamne u frontlina kada farafina kilia tomba kenya ku kachakeda agence de santé de l'union africaine africa cdc ka dokun temedo la seluka Alamsa dona Suède kenya chakeda ye la seluke ka foko bana kisen asia minato ko clade f faso minaka farina ye la malika telim rofe yera mo kelina stokon sigdala a folo min kera farafina koka atigila moye banani soro akatama sinfe farafina dugudola bana kisen bala ka chieni ke yoromina Olivia Wixel Suède ka kenya chakeda nyemoya su danka ka fola kuna funi sense keneka RDC jamana mina amro jate ubita ijofo million keme bonyongula bana kisen ni charla uka sigdala. La bella jelin konna la kaban kabini septembre kalula samba fla ani mugani saba watila kada uka kenya bulu ka jete mine chake daka foka uya ira ka foko uye banabato batanduru ni keme woro ni bi woro ni nani de jete ubo kafara uka ayira la ka foka ye mgo keme du ani binani ni segi nyona faka kabo sanda mine la kanasi sisama RDC kenya ministri Samuel Oruji kamba ka fola alam saduna utukalo klisabala Afrika CDC tunye mgo fatule unkeme nani ani biduru ni duru jete ubo bo ani ma batan nani ni kemeskeme nani ni bi wolof lani konton banawgele maramunu fe uka marayoro mugani duru katasifo mugani woroma